solo kuqange tolo tandaza. Koshwa isolo kuqange tolo tandaza. Yonke into inexesha layo kuzotshintsha.